Yeah, Muka, I mean, akuli lulu dolobu la government mu parliament ya Joel Ssenyonyi video na yungi lukulelanga ye Nyamira ula government ukulemerero okutuukiriza ebisaanyizo ebyetaagibwa ekitongole ekibiina ekitwala omupiira wano ku lukalu lwa Africa ekya Confederation of African Football Cup okusobola okubanga naffe tutegeka empaka za Afcon mu mwaka gwa 2027 mu parliament akawungezaako olunaku olwaleero Ssenyonyi mwasinzidde n'agamba nti okusinziira ku alipoota ya CAF yafulumiziddwa sabiiti ewedde eraga nga Uganda ekyali wala nnyo okutuuka ku mutindo gw'okutegeka Afcon olw'ebisaawe byaffe ebyazimbiddwa baazimu naye ne babikebera baganza okutuuka e Hoima manyika twewaana nnyo ne Hoima kino mwakizimbye nakyo kino nakyo kinaakozesebwa nga bamanyiriza abo nitulaga kyetusinga okukkiririza ne baga kati ne bagamba bwe kiba kino kye musinga ebyola kati bireetingire ku kino mukyali wala nnyo omutindo tegunaba kutereera in fact n'abazima Hoima aba contact abaali baddayo nadde waabo nga bwe manyi kibaakola kika era nampala gavumenti yagaye nti bano bagenda kuyitibwa bakomewo batereeze bino byonna bye bawabudde ate kubeereere kubanga omutindo gwali gwakutuukiriza ku mbeera ya CAF naye nga Ssenyonyi ayongedde n'agamba nti ekisinga okubeera nga kimukaabya amaziga amayitirivu bwe buwombi obutitimbe bw'ensimbi obugenze ku bisaawe byonna nga byonna bwe bitunuulira Hoima nambole baamuddaabiriza wankulukuku twawadde ne training grounds ekyambogo Makerere byonna embeera sinnungi
Hoima City Stadium government expenditure is so far estimated at about nearly 500 billion shillings so far. This stadium was completed and officially commissioned in December of 2025. But despite this commissioning of the project, technical assessments reveal the stadium does not yet meet CAF operational standards. Nambole Stadium, to which government has committed approximately 346 billion shillings, this stadium continues to exhibit major compliance gaps. Akibua Stadium, the estimated project cost is 470 billion shillings. But we understand construction progress is currently at about 30%. Training facilities at Makerere University, Chambogo University, Wankulukuku Stadium, they remain below the required standards.
But why you get the name in Nagas of Biogira? Nga ne sawa minister wali Robin Anabanja nagamba nti yayogera byanjwanjwa mwabiise era nagamba nti ffe tuli beteefuteefu byonna bye baabitugambye tugenda kubikola ku 2027 wanaatuukira nga buli kimu kiri bulaala era wano wasinzidde sipiika nagamba nti kale twagala muleeta alipoota twagala muleeta alipoota eya CAF naffe kennyini nga parliament soke tugitulemu tubikubaganyeko ebirowoozo
we are going to be more than ready because those remaining gaps will be bridged within this period between now and when AFCON will take place next year. We are ready and we are moving on very well.
I'm not satisfied with the response of the Right Honourable Prime Minister.
Honourable members, would it not be right for us to discuss this when we have a report? Because now we are debating in anticipation.
Right Honourable Speaker, members, Cabinet discussed the report. Let us have a detailed report to allay the fears of my brother.
Okay. Honourable members, our next sitting will be on 15th. So we should have that report on the floor on 15th.